kelezo sekondari kusematandweni ngishiselwa igazi uma wakho wangoma ngasithola ngiphakathi hlule kukuziba umlandi besikashana bashintshe impilo zethu umlandi besikashana bashintsha yonke impilo Ngikulele mntanam, kukulethe emhlabeni ngingakuhlelelanga. Awuloni iphutha mntanam, kuyisibusiso wenu empilweni yami. Ngikulele mntanam, kukulethe emhlabeni ngingakuhlelelanga. Awuloni iphutha mntanam, kuyisibusiso wenu Osekwenzekile ayi ayi osekwenzekile
Alone, you put down the arm. Who is with his own way?